kunganjani ndithi ndiyakuthanda. Aw, kunganjani ndithi ndiyasifela ngawe.
Will you think I'm
Fuma vula undivulele inhliziyo.